Motumman Ethiopia, Yero Erad Aft, Abatasiasa Ethiopia, Akka Addabidisumma Oromo, Addabidisumma Biyurisa Ogadenif Gimbot Torba, Akka Abatashoror Kesat Tefarrajud An Balalif Fatatrun Saniyada Tama. Mumich Ministera Abi Kales Ipsafar Lama Biyatif Kennan Rat, Gafilet Yatanif Enna Debi Kennanit, Akka Abun Nikun, Lulak Awet Abanif, Garabiyat Debi Un Marit An Rakkojiru Motumma Walin Furatan, Wamichat Esani Jiran. Kanarat Oganuta Debilisuma Oromo Fad Debilisuma Biyurisa Ogadinra, Debi Argachu House of Cisnejra, Namotis.
Mumichi Minister Ethiopia, Doctor Abi Ahmed, Asawasani Kale Sake Satyot, Katiba Kalamatiture, Kawailulak Awet Abufi, Karanaga Maria Chukasani Dubatan, Humnan Taitak Abachuf, Taitara Walbusun, Akabwank Amni, Enadubatan, Yero Yasun Buan, Jano Gotanituran, Yero Jano Buan, Mangistun Gotanituran, Barota de Dati Gotamejra, Nunfayenne, Abachuk Abak Bakatokot, Ifaman, Namni Samunsaji Jiramukaba, Barabaran Akanjiran, Barate, Seraf Serakovan, Bitu, Bulchu, Jijirudan Dok Abajaranijran, Itifufu Anis
Izibal Gimbosabat Oneg. Obneg, bezwaar gaat aan mij. Gizee al lef bet fashion na wogja, akuma chunu.
Kan je chun, gimbot torba, abaon, adibilisumma bi yore sao gaden, charra kanan, warans fashion ni leroni tidarbe. Abati kota ajaran, sanabodas imma kan debi ani dubbasani turan.
Israel la chu, wagonu chachin, yaza chus manged, bet amyara je fashion slohana. ለኢትዮጵያም ስለማይጠቅም በሰላም አገራችሁ መጣችሁ በድርድር በንግግር በውይይት
ኦቦለየን ከኛር ትራጅርተን ካራኒ ሲንቀበተን ፋሽኒ ባየዱሎሜ ዋንቴፍ ኢትዮጵያስ ዋንን ፈየነፍ ነጋዳን ገረብየስ ከሰኒ ኮታ ሐሳዳን ወልፍትዱበቹዳን መሪያቹዳን ቢየቲ ወልንጅፈቹ እንደንዳሙ አውም ኑጀረን ዳቦተሙ ምች ሚኒስተራ አብይ አህመድ መቃዳን ከሳቶኮ አደብሊሱ ማውሮሞቲ Hayudret Abicha, Obbo Daud Ibsa, Asmarara, Debi Gamasani Gafat Denture.
Kara Kenya, Mumichi Ministera, Dr. Abi Ahmed, Kanandura, Abota, Waliga Latifi, Kawamicha Wotan, Kafaka, Tutoko, Dubbatan, Gaf Madura, Angoreti Bahani, Sakanaf, Ibsa Bal Abasne, Wanta Ukabu Tarisne, Wamicha Bonir, Sernan. Wa amiche kana ambona motumani tetsa tinna bifaka beta tokkon nun de bitne e gajira bakka garin sadafa jurutti hasa godani tinnan akasa tirakni kun tsuramu ye woltain tarragawu jechuda amma isa kale isa fune ro lallu agge fannira yeronsa yero amma kawe ta woliti dukasa miti sanarra darbani yu kabaye numufachi se ummata oromos mufachi se ka dargaggo ta kero bisimma ormo mufachi se kana andura kajedani waltaji kana ratti dabalani ru fashini sa darbe kajedu tokko tokko fa qawwe ukasu kaside sababatu jira ethiopia ke setti nagatan gafi ufi darbe mo yada politika ufi sinna demokrasi ufi jarun wa barresun politikat amanan ratti yada ufi ummatatti istachun walmaagala mirga demokrasii fi darbe mo akka ummata mirga ummatootaatu ukkaama meqaweedaan bulfama askeenyin mootummaan Itoophiyaa gaafa gadi dhaabbate gargaarsa warra alagaatiin jalqabe ergasii mo bara Haayilasillaaseen aangootti deebi'uu jalqabe bara dargiin waggaa 17 bite amma immoo deebi'ee waggaa 27 EPRDF bite humna qawweedhaani politika isaanii ummata irratti diriirfatanii bulchiinsa isaanii fokkisaa ka ummata fixu qawweedhaan diriirfatanii bobbaa waraanaa kaampeen ji'arraa ji'atti waggaarraa waggaatti ummata irrattii fi kanneen politikaan ijaarama irratti gaggeessaa ba'e kanarraa ka'ee ummati dhumee fi lubbuun darbee fi qabeenyi barbadaa'ee Itoophiyaanuu awwaalcha kiyyumaa keessatti ka hafte sababaa sirni akkasii irratti diriiree irratti jechuudha. Warri qawwee fudhatanii qawweedhaan falmachuutti seenanii nagaadhaan gaaffii isaanii dhiyeessuun waan uguramaniif qawweedhaani malee qawwee haashinii godhatee namni daggala seene jaarmiyaan daggala seene hin jiru. Kana EPRDF caala namni beeku hin jiru. Maaliif qawweedhaan mootummaa dargii kuffiseeti aangoo siyaasaatti ol ba'e gargaarsa mootummaa Eertiraa fi mootummaa Sudaanii fi mootummoota dhihaatiin akkasumas ka'aadde bilisummaa Oromoo fi dhaabota biraa keessatti qooda fudhatan mootummaa sana kuffisuu keessatti qawweedhaan kufe mootummaan sun paartiin kun qawweedhaan aangootti ba'e. Isa kana keessatti adda bilisummaa Oromoo waggaa tokko booda lolli irratti labsameeti gara daggalaatti bahee qawwee baachuu dirqame malee faashiniidhaan miti. Gaafa qawwee baachuutti dirqamnee seenne Dr. Abiy Ahmed amma doktora ta'e gaafas waraana Oofiidoo Birgeedii Gibee keessatti karaa dhihaa karaa Dambidolloo karaa Ayiraa warra gama Ifeardeef ta'ee nurratti dhukaasaa baheedha. Kanneen har'a faashina jedhanii akkasitti waan jedhan sababa isaan lola dutti labsanii daggalatti seenne malee faashinaaf kanarra dhaabbatame lubbuun darbee fi wareegamni bahe kabajaa qabaatuu qaba. Kana yoo beekan Dr. Abiy mootummaan isaanii tokkoffaa kana rikagnaayiz gochuu yookaan beekumtii kennu ka jalqabaati gara furmaataatti deemuudhaaf jechuudha. Kalammataa immoo waamicha dhagodhu yoo ta'e waamicha nuti goonetu jirra. Isayyuu lakki deebiin kenninu yoo jedhanii akkaataatti qawwee walitti dhukaasuun kuni hafu kasirnaa tokko waan amansiisaa lafa diriirsu kuni kasaaniiti.
Obbo Daawud akka waliigalaatti waamichi deddeebi'ee dhiyaateera gama mootummaati jechuudha. Kaleessaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dubbatan dabalatee jechuudha. Gama keessaniis ammaan dura ibsi ba'eera. Haasaadhaaf yaalii ammaan dura godhamee milkaa'ina fe jettanii kan tarreessitan jira. Ibsa ammaan dura baastan keessatti amma gamaa gamanaayyuu fedhiin walitti dubbachuu akka jiru mul'ataadha. Kana eenyutu jalqabaa? Akkamitti jalqabamaa? Dr. Abiy kan isaan jedhanii kottaatii nagaadhaan naannoo xarapheezaa teenyee dubbannaadha. Inni kun gara hojiitti yeroo hiikamu akkamitti ta'uu danda'a? Maali kan isin yaada dhiyeessitan?
Karaa keenya mootummaa Itoophiyaa wajjin rakkina uummata Oromoo rakkina itti waggaa dheeraa itti qabsaa'e adda bilisummaa Oromoo fuudhaaf bakka gareen sadaffaa jiru gareen sadaffaa addunyaa irratti beekama kalamaan keenya irratti waltaanu irratti haasaa kana jalqabuu fi qophiidha karaa mataan kana ibsanneerra kanaan durayyuu. Isa kana yoo itti seenu ta'e lafa jira waamicha sanaaf itti deemu isaanii qophii ta'uu isaanii nuu ibsuu waamicha waltajjii irratti gochuu irra reediyoo irratti gochuu irra darbamee gara sanaatti tarkaanfatu karaa keenya jila qopheessine kanatti seenuuf qophii boorganamayyuu.
Qaamni sadaffaan kun maaliif barbaachise? Gama mootummaati kun yeroo dubbatamu dhaga'amu gama keessanii garuu bakka qaamni sadaffaan jirutti dubbachuu qabna ka jedhuudha ka dubbataa jirtan. Tokkoffaa barbaachisummaan isaa maaliif? Qaama sadaffaa yeroo jettan immoo qaama biyya keessaa jechuu keessa immoo qaama alaa jechuu keessa immoo?
Karaa keenya akka hubannutti gaaffiin uummata Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduu jiru gaaffii guddaa ulfaataa ka waggaa dheeraa qabsoo godhamee nuufi mootummaa Itoophiyaa gidduu wareegama guddaa ka gaafateedha. Gaaffii kana mootummaa Itoophiyaa fi nuyi suuqa tokko keessatti yookaan maanguddoota biyya keessaa qofa walitti deddeemsisuudhaan akka waggoota darban keessaa muummichi ministeeraa Mallas fa'a yaalaniin ka xumuramu miti. Kun immoo gaaffiidha qabna waan dhiyeeffannutu qaba rakkinoota waggaa dheeraa uummata guddaa kana sirna gabrummaa mootummaa Itoophiyaa jalatti hidhee jirutti jira kana dhahaasofna jechuudha. Isa kana immoo furuudhaa fi bakka qaama sadaffaa ka jennuun international entity ka qabu tokko mootummaa ta'uu danda'a dhaabota ijaaramanii waan akkasii gaggeessaniif gahoo ta'an ta'uu danda'a dhaabota idil addunyaatti beekamoo ta'anii ka lamaan keenya irratti wal ta'an jechuudha. Dhuguma rakkina furuudhaaf immoo yoo ka mootummaan Itoophiyaa itti qophii qaba yoo ta'e kana jechuudha ka barbaachisu biyya sadaffaa beenuu isaati bakkatti. Haasaan kun ta'uu jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaatti mootummoota ollaa Itoophiyaatti dhimma bahee hoogganoota keenyaa fi akkasumas miseensota keenya irratti haleellaa gaggeessaa bahe bakkoota akkasiifaatti ta'uu hin danda'u jechuudha. Bakka lamaan keenyaa kun fudhatama qabu nageenyaaf bakka akkasitti jechuudha.
Akkasumas itti gaafatamaa sabquunnamtii adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen obbo Hassan Abdullahi dubbisnee jirra. Akkanatti deebisan.
የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ትናንትና የተናገሩትን ንግግር በጣም ደስ የሚልና ታሪካዊ ንግግር ነበር።
ሙምች ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አቢ አህመድ አሳኒሳን ጎደን ከከለሳ ባይ ከነመት ቶሉፍ አሳሴ ነቀበስ ቱሬ አማንዱረ ከኢትዮጵያ ከሰት ኢነርገሚን ቱሬ አከጋሪት ሲማኒ ኢሞን ኩን ከገረፉል ድራት ሆጂዳ ሙለተንተው አኩማው ቦዳው ጀደን ኑቲ ቀብሶ ከነት ሴኑን ኬኛ ዋንፈኔ ፉቱንታኔ ዋን ኢበምኔፊ ሞቱማን ኢትዮጵያ ኡመቶ ተከኛረት ወራና ለብሴ ኑረቲስ ወራና ለብሴ ጀናን ኡቱን ጃለቲን ሞቱማ ጨምሳ ከሳ ባኔ ቀዌ ካስኔ ኡመተ ከኛ ወያኔፍ ጉርሙሌ አከሳራ እትሱትሴኔ ኢትዮጵያ ከሳ አኩመ ዶክተር አብይ ጀደን ረኮ ጉዳቱ ጅራ ሞቱማን ኡመተ ሳጢታ አጀሳ ደረራ ዋነከሲቲን ቡልሻ ከናፍ ፉርማን ከረርገሙ ዮቴ ባየጋሪዳ አመረኮ ሰነ ቤከን ዮቴ ኑቲከነ ከኑ ባርባኑ ስሪት ሳንስማና አጀረን ሃዩድራ ደብሊሱ ማውሮሞ ቡዳውዲፍሳ አከስመስ ሚሰንሰ ኮሬዮ ጅራወች ይፍቱፍ ኢትጋፈተማ ሰብቁን ነምቴ ደብሊሱ ማብዮለሳው ጋደን ኦቦ አሰን አብዱላሂ ዴቢሳኒ ጉዳንገለቶምሰድ